By faith, Moses. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, July the 20th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Nakundima Mose. Litea oyo yandeko William Marion Branham etea maki liboso nangelesa mokolo mwa lomingo na tongo, mokolo mwa Tukumi Bale, Sanza ya Sambo, na Mobum 1958, na Branham Tabernacle, na Jeffersonville, Indiana. Yesa.
Thank you, Brother Neil. Good morning, folks. It's good to be here today in the Tabernacle, and I thought maybe if I got Brother Neville to speak this morning, I'd try it tonight, and then I was looking back then to a Sunday school lesson for this morning, and the Lord willing, we'll try to have this Sunday school lesson.
Natondi yo ndeko Neville, mbote bandeko. Ezali malamu kozala awa na mongombo oyo. Na kanisa kita mosusu soki na koki kotika ndeko Neville koteya na tongo oyo. Ngai na komeka na mpokwa. Bongo nazali kokanisa liteya moko ya etelo ya lomingo po na tongo oyo. Pe oyo, soki kolo alingi, tokomeka koyoka liteya yango ya etelo na lomingo.
Now, it has been 2 weeks now about since I have gotten in and been very nervous, as you understood, that on the field I got real, real worn out and could hardly go any farther. And then I had to come in for just a little rest.
Sikawa esili koleka pene na mposo mibale, uta na komaki awa. Nazalaki na motema likolo likolo, ndenge bososolaki ete na elanga na limbaki mingi. Mingi penza pe na kokaki ata kokoba te. Bongo nasengelaki koya po na kopema mwa moke.
And I've taken about 3 days down to Wolf Creek Dam, down in Kentucky where I was born. I thought, oh, I feel just wonderful now. I'm fine.
Na lekisaki pene na mikolo misato na barrage ya Wolf Creek na Kentucky epai na botama. Na milobelaki, oh, na komi yoka malamu sikawa. Nazali malamu.
I got back home and the first little thing met me in the face was some sort of a governmental affair with an income tax. I went all the way at the bottom again, so I realized it's going to take more than just a week or two to rest me up.
Petango nazonga ki awa likambo moke ya liboso oyo nakutani na yango ezalinde likambo ya leta po na pako ya alifuti. Elembisa ki ngai lisusu makasi. Bongo namona kiete kusengela po na ngai kozwa koleka mposo moko to mibale po makasi na ngai ezonga.
My ministry fixing to make the change now, and I have no meeting scheduled, and that's the reason that I just kind of come aside and thought, now for the next few weeks, I would just take a rest, complete rest, and wait on the Lord.
Etikali moke mosala na ngai ya koteya ekobongwana. Na manaka na ngai mayanga ezali te. Yango wana na kanisaki komitia pembeni mwa moke, na bongo, na ba mposo ezali koya, na kosepela kopema penza pe kotale lankolo.
And many of you people in here as old timers has been with us so long, remembers that what the Lord has said to us, He has always performed that what He said He would do.
Pe mingi kati na bino ba oyo bazalia wa bato ya kala, baoyo baumeli na biso, bomi kanisela makambo nkolo alobelaki biso. Ako kisaka tango nyonso makambo alobaki ete akosala.
I remember when, in the very beginning in the church here, the morning we laid the tabernacle stone, how that He wrote laying in the stone on the flyleaf of my Bible.
Bomi kanisela na ibandeli penza awa na losambo, na tongo oyo totiaka libanga ya mongombo, lolenge oyo ye. Ekomama pe ezali na kati ya libanga na lokasa ya ebandeli ya Biblia na ngai.
That morning, that great vision said, "This is not your tabernacle. And I said, "Where is it, Lord?" And he set me out under the skies. And a voice came. And I looked and seen them three crosses, like the trees and the fruit of them, so forth. You know what the vision is. It's been rolled out for years.
Na tongo yango emono ne limonene wana elobaki. Oyo ezali mongombo na yote. Na lobaki, ezali wapi nkolo. Pe amemaki ngai na libanda na se ya moi. Pe mongongo moko elobaki. Na talaki pe na monaki lokola ba ekulusu misato. Ba nzete na ba mbuma ya na yango. Pe nyonso wana. Boyebi emono ne liyango. Ekomama eleki mibu ebele.
Picking up the other day an old book up there, reading some of the things that the Lord had told, foretold, already come to pass, about this juvenile stuff, and about how the war would come out, and all those things has hit.
Mokolo mosusu nazwaki buku moko ya kalakuna, nazalaki kotanga makambo mosusu oyo nkolo alobaka liboso, esila kokokisama. Makambo etali bilenge, pendenge tumba ekosila, na makambo nyonso oyo esila kosalema.
Just the two things left in one of those great prophecies, that is for cars to be on the road with remote control, looking like an egg, only you don't drive it, it controls itself.
Etikali bobele makambo mibale kati na moko na masakoli minene wana. Ezalinde likambo ya mituka kotambola na telecommand ekozala lokola liki, pe moto moko te azali kokumba yango, ekomikamba yango moko.
And then there will be a great woman rise up, because America is a woman's nation. And a great woman will rise up and be president or something like that in the nation, and then there will come a total annihilation. The entire nation will be wiped out.
Pe lisusu ekozala na mwasi moko ya motuya oyo akozwa bokonzi. Pamba te Amerika ezali ekolo ya basi. Pe eko... Mwasi moko ya motuya akozwa bokonzi pe akokoma mokonzi ya mboka to eloko moko ya lolenge wana na ekolo. Na sima nyonso wana ekubebisama mobimba. Ekolo mobimba ekubebisama.
And that I predict, now this is not the Lord saying this, the other about the woman in this is the Lord. But I predicted in 1933 that the world would meet total annihilation before 77.
Pe yango na lobi liboso, sikawa nkolonde alobi yango te. Oyo mosusu, na tina ya mwasi wana ezali bongo, euti na nkolo. Kasi na lobaki liboso na 1933, ete mokili ekobebisama mobimba liboso na mobu 1977.
So I didn't know then that they had something that could annihilate it like they got now, but I seen the nation in total annihilation, just stumps of trees and things like that left.
Boye na tango wana na yebaki te ete bazalaki na eloko oyo ekokaki kobebisa yango. Lokola bazali na yango sikawa. Kasi na monaki ekolo kobebisama na mobimba. Bobele bikumu ya banzete na biloko ya ndenge wana etikalaki.
So it's on its road. And if all these other things has come to pass, just as he said, that will be also. And just as he said in the scripture here, what he says, if Christ came the first time, he'll come the second time. And all the things that he said will come to pass.
Boye ezali na nzela. Pe soki makambo mosusu nyonso wana, ekokisama ndenge alobaki, yango pe ekokokisama. Pe bobele ndenge alobaki awa na makomi. Yangonde alobi. Soki Kristo ayaki mbala ya liboso, akoya pe mbala ya mibale. Pe makambo nyonso oyo alobaki ekokokisama.
In duly seeing this, and knowing that our number is just about to be called as a nation, knowing that the church is about to take its rapture.
Pe ndenge tozali komona makambo oyo, pe koyeba ete tozali, etikali moke, motango na biso ebengama. Lokola ekolo, koyeba ete etikali moke lingomba ekende na konetolama.
It moves the heart of a minister or any of the laity to know that we're in this day and time that we're living. It's the greatest time that any person ever lived on the earth is right now. That is for the church. So, I certainly desire your prayers.
Elengisaka motema ya motei, to ya mondimi nyonso, koyeba ete tokomi na mokolo pengonga yango oyo tozali kobika. ezali tango ya motuya koleka pona moto nyonso oyo asila kobika na mokili. Ezali nde sikawa. Ezali bongo. Pona lingomba. Bongo nasengeli penza na mabondeli na bino.
And then I seen in the tabernacle and I seen that it was going to have some re-elections and everything in the church for some of the board and so forth. And so, and the church needed a little meeting, a little stirring. And you've always been kind to me and blessed me.
Bongo na mona ki na mongombo pe na mona ki ete bazali, balingi lisusu kosala maponomi pe nyonso wana, na losambo, pona moko na makita pe nyonso wana. Pe losambo esengela ki na likita moke, mwako ningisa pe bazala katango nyonso malamu epai na ngai. Pe pambola kangai.
Me being here seem has been a blessing to you and I'm sure to be with you. Has been a blessing to me. And you've always accepted what I said to be the truth as I've seen it through God. And I appreciate that.
Pendenge nazalia wa emona niete ezalaki lipamboli pona bino. Pe na tembete kozala ilongo na bino ezalaka lipamboli pona ngai. Pe bondi makatango nyonso ete makambo na lubaka ezali solo. Ndenge na monaka yango na nzela na Nzambe. Pena nasepelaka na yango.
So then I started in and then I was to find out and get our church straightened up in its boards and then for the elections and so forth. And then I thought after that I went out and got a little rest before go back on the field again.
Na bongo na yakia wape na mona kiete losambo na biso esengeli kosembolama. Makita na yango pona maponomi pe nyonso wana. Bongo, na kanisa ki, si mana yango, na kokende kopema mwa moke liboso na ngai kozonga lisusu na ilanga.
Keep it among yourselves. Now it's not for outsiders, it's for this tabernacle. We want a meeting with this tabernacle so that everything and every mistake, all things that's been carrying on and maybe little feelings from one to another.
Bobomba yango kati na bino moko, sikawa, ezali po na bapaya te, ezali po na mongombo oyo. Tozali na posa ya likita na mongombo oyo. Po ete makambo nyonso, mabunga nyonso, makambo nyonso oyo ezali kosalema, petango mosusu mwa makanisi mabe ya bamoko na bamosusu.
Those, I'm going to get every one of them, bring them right face to face. So if you don't want to face it, you better leave the country. Because you're coming face to face with every bit of it like we used to do here at the tabernacle.
Makambo wana na kozwa bango moko na moko pe na kukutanisa bango elongi na elongi. Boye soki moto aboyi bokutani yango ekozala malamu po na ye kokende mosika. Po okokutana na nyonso wana liboso na yo. Ndenge tozalaka kosala awa na mongombo.
And all to be smoothed out because we are brothers and sisters who's broke communion, the body of Christ across the table of blessings.
Penyoso ekotambola malamu po tozali bandeko mibali pe bandeko basi ba oyo baliaka elambo nzoto ya Kristo na mesa ya mapamboli.
And there's nothing but the devil would make anything that would be wrong and would cause feelings or tear up or anything like that. And I'm taking our brother Neville and we're going from place to place and bring people to people together till the old tabernacle is back established again on its feet to go along for the kingdom of God. Now, this is the reason I said this is because it's with our own little group here this morning.
Pe ezali bobeleza bolonde asalaka makambo ya mabe, pe abotaka mindondo, to bokabwani, to makambo ya ndenge wana. Pe na komema ndeko na biso Neville, pe tokende na bisika moko na moko, pe tokomema bato epai na bato. Kosangisa bango, kino mongombo ya kala ekozonga, ekotelema lisusu, ngui. Pona kokende liboso, pona bokonzi ya Nzambe. Sikawa oyo nde tina na lobi bongo. Ezali poto, ezali biso na biso na itonga moke na tongo oyo.
And now I'm going to get some rest and get back just as quick as I can. Then I expect to leave to the field again. And this time, the Lord willing, I want to take what little we have accumulated in funds and so forth of myself out in this foreign mission program and get me a new tent and some new equipment and start on the field, not from church to church, but to going in our own meetings.
Bongo na kokende kopema mwa moke pe na kozonga awa noki noki. Na sima na kanisi na kokende lisusu na elanga. Na mbala oyo soki kolo alingi, na lingi komema mwa mbongo moke oyo tosangisaki pe nyoso wana yangai moko kuna na pona manaka ya koteya libanda na mboka. Na kosomba ema ya sika, na bisale lo mosusu ya sika, pe na kokende na elanga. Ekozala losambo na losambo te. Kasi, toko sala mayangani na biso moko.
Now, not no disregarding to brethren who has invited me, which is wonderful, but most all of it, you find out these conventions, they say you're going to be there, and then all your friends come in, and then there's a whole lot of big drumming for money, and this drains those people down.
Sikawa ezalite po na kozanga limemia na bandeko babengi singai, yango ezali malamu mingi. Kasi mingi na yango nyoso, okomona na makita yango. Balobaka bakozala kuna pena sima, baninga na bino nyoso bayei. Balobelaka mingi likambo ya mbongo. Elembisaka bato.
I just begin to find that out, you see. So that's not right. We want to have a place where we can bring them. You don't have to bring your money. Just come along yourself and serve the Lord, see.
Na bandi penza kososola yango bomoni, boye ezali malamute, tolingi kozala na esika oyo tokoki komema bango. Bozali na tina komema mbongo na binote, koya bobele koya yomoko, kosale lankolo, bomoni.
And so now in my ministry is taking a change right now. You remember when I used to take a hold of the person's hand and just stand there and the Lord would tell me what was their trouble. Said then it would come to pass, you know, the secret of the heart of the people.
Bongo sikawa, pe musala nangai ezali kubongwa na sikawa. Bomi kanisela tango na zalaka kusimba loboko ya moto, pe kutele mawana pe, kolo azalaki koyebi sangai makambo na bango. Alobaki, nasima ekosale maete okoyeba sekele ya mitema ya bato.
Every one of you know that's happened just perfectly, the way it said. Now, this is the next step which has been prophesied and foretold, which is going to be far beyond any of it, you see. And it's right now in the change, and that's the reason Satan's fighting me with the income tax, trying to tell me the government I owe income tax on every penny I've taken up as a minister since 27 years ago I entered the ministry. It's not so, because it passed through the church.
Moko na moko na bino boye biete esale maki penzandenge elubamaki. Sikawa oyonde etape elandi. Yango esakola makipe elubamaki liboso. Yango ekoleka nyonso wana musika. Bomoni, pe ezali kobongwa na sikawa. Yango wana satana azali kobundisa ngai na pako yalifuti. Bazali komeka. Leta elingi koyebisa ngai ete na sengeli kofuta mpako yalifuti na mbongo nyonso na sila kozwa. Lokola motei na mibu tukumi bale na sambo. Tango na bandaki kuteya, ezali bongo te, po ezalaki koleka na nzela ya losambo oyo.
I am the trustee of this church. That's exactly right. It's on the record here. So then, if I am the trustee treasurer of this church, then there's nothing in the world government don't have nothing to do with it. They're not questioning the church. They're questioning me being the treasurer of the church.
Ngainde moyangeli misolo ya lingomba oyo. Ezali ya solo penza. Ekomama na mikanda awa, boye na yango, soki nazali moyangeli mobombi misolo ya lingomba oyo, boye ezali na eloko moko te na mokili, yango etali leta ata mokete. Bazali kotuna losambo te, bazali kotuna ngai, lokola mobombi misolo ya lingomba.
And the trustees assigned a paper that's in the bank under that all my funds, instead of having a foundation of my own, I passed it through my church here because it's automatically a foundation anyhow.
Pe bayangeli misolo batiaki loboko na mokanda moko ezali kuna na bank, ete mbongo na ngai nyonso, na esika ya kozala na fondation na ngai moko, na zalaki kolekisa yango na nzela ya losambo na ngai awa. Po yango ezali na tembete fondation atabongo.
And to do that helps me to keep from running away from the church and leaving it and going on out and being nothing here after I promised the people that I would return to the church time after time and help them. That's the reason I've kept it like that, because I made a promise to you people.
Pe kosala bongo esungi ngai po nakima losambo te pe natika yango te, pe po nabimaka te kozanga kosala mosala awa. Sima na ngai kolaka bato ete na kobanda kozonga na losambo tango na tango po na kosunga bango. Yango wana natikaki yango ndenge wana po napesaki bino elaka.
That's why I stay with it that way instead of having an individual thing. If you do that, just throws it to an organization, and I'm firmly against organization. So I keep it just the way it is in the hands of God so that we can move on to the kingdom of God.
Yango wana natikaka yango ndenge wana na esika kozala ya moto moko. Po soki bosali bongo, ekokomisa yango ebongiseli. Pengai nalingaka ebongiseli ata mokete. Bongo na... na kotika yango bobele bongo na maboko ya Nzambe po tokoka kokende liboso po na bokonzi ya Nzambe.
Now, this morning, we want to study this blessed old word and believe that I want to say too, I see Brother Egan and many, some of the trustees sitting here, after we had our trustee meeting of the night, it is true, publicly before the church, that each one of you all are no longer appointed trustees. You are elected trustees, and your name is on the books.
Sikawa na tongo oyo tolingi koyekola liloba ya kala oyo epambolami pe oyo tondimi. Sikawa na lingi lisusu koloba na moni ndeko Egan na bayangeli mingi. Bafandia wa sima na liyangani ya bayangeli mokolo wana na pokwa, ezali solo na lobi yango liboso na lingomba mobimba, ete moko na moko na biso nyonso, bozali lisusu ba bayangeli oyo batiamite, bozali bayangeli oyo baponami, pe mkombo na bino ekomami na mikanda.
All right, and now they're going to have some more election of deacons and so forth, and Brother Neville will be calling those immediately after this service. All right, and for the treasure and so forth, as we set the church up, get it all the backgrounds ready, then we can have a revival as it comes on.
Malamu, pesikawa bakosala lisusu maponomi ya basungi na bamosusu. Pende Koneville azali akobenga bango mbala moko sima na lianga nyoyo malamu. Pe po na mobombi misolo na bamosusu. Ndenge totiaka lingomba na molongo. Tozali kobongisa miboko nyonso, sima na yango nde tokosala mayangani ya kolamuka ndenge ekolandana.
Now, just before we turn back to the pages here for our Sunday school lesson, to this great word of the living God, let us just bow our heads a few moments as we speak to the author of this book. And now lay aside every thought, everything that's contrary to keep you from having a blessing. Let's pray.
Sikawa liboso to balola kasa oyo po na malakisi na biso ya etelo ya lomingo, pe na liloba oyo ya kembo ya Nzambe na bomoi, to gumba mito mwa moke wana tozali kosolola na mokomi ya buku oyo. Sikawa botia makanisi nyonso pembeni, bokeseni nyonso, oye koki kopekisa bino kozwa mapamboli. Tobondela.
Most holy and righteous God, into thy blessed august presence we come now offering to thee our lives and our souls and our bodies and our services and our talents. And all that we have, we present them to thee.
Nzambe oyo aleki bosantu pe boyenge bene. Toyei sikawa liboso na bozali na yo ya nkembo. Kopesa yo mbeka ya bomoi na biso, milimo na biso, nzoto na biso, misala na biso, na makoki na biso. Pe nyonso oyo tozali na yango, topesi yo yango.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, We would ask thee, O Lord God, that you would apply the blood of thy Son Jesus to such a place. For realizing that we in ourselves are insufficient, and there it is impossible for us to ever be self-sustaining.
Pe wana okitisi miso likolo na biso nkolo, soki ezali na lisumu moko ya polele pe eyambola mate tusengi na yo e nkolo Nzambe ete opakola makila ya mwana na yo Yesu na esika yango pamba te tososoli ete na biso moko tokokite ekoki pe kosalema te ete tokoka na biso moko.
But we rely completely upon his precious blood and his grace to apply to our account, that we unworthy sinners might come boldly someday into thy presence, bringing before us this blood of the Lord Jesus.
Kasi na mobimba totaleli makila na ye ya motuya pengolu na ye oyo epesa meli biso po mokolo moko biso basumuki ya pamba tokoka koyana elikya nyonso na liboso na bozali na yo wana tomemi makila ya nkolo Yesu liboso na biso.
Which thou in the times past has recognized it to be the blood of thy only begotten Son, and has made the promise that through him, if we confess our sins, we shall be justified by his grace.
Yango yo ondimaki kalakala ete ezali makila ya mwana na yo ya likinda pe opesaki elaka ete na nzela na ye soki toyamboli masumu na biso tokolongisama na ngulu na ye.
And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake, any sin of trespass or omission, transgression, that of any evil thought as pierced our soul by the fiery darts of the devil, that you would drive away this evil enemy of thine and of thy people.
Pesika watosengi nkolo ete olimbisa mabunga na biso nyonso, masumu nyonso tosalaki, toto bosanaki, nambeba ete soki likanisi moko ya mabe ekotaki na molimo na biso na nzela ya mbanzi ya moto ya zabolo, obenga na monguna moyini na yo, pe ya libota na yo.
And we would ask that you would send the Holy Spirit to take hold of the word at this time, as we yield ourselves as instruments, that you would speak through us and hear through us thy word.
Peto sengiete otinda molimo mosantu kokamata liloba asikawa, wana tomipesi lokola bisale lompe, okoka koloba na nzela na biso, pe koyoka na nzela na biso, liloba na yo.
And may we in return receive it as from thee, and leave this place today feeling that we have been readjusted to the cause of Christ, that we might be better fit for the service of tonight and tomorrow because of the visitation of the Holy Spirit.
Pe na ngala na biso tika ete toyamba yango lokola kouta na yo pe tango tokobima awa lelo tomiyoka ete tobongisami lisusu po na mosala ya Kristo po tolongobana malamu koleka po na mosala ya mpokwa oyo pe ya lobi po molimo mosantu ayaki kotala biso.
Bless our brethren everywhere, the churches across the world, who's holding forth the word of life in this evil day. We feel that there is not much time left to work, for the night is swiftly coming. The war clouds are floating again.
Pambola bandeko na biso bisika nyonso, mangomba na mokili mobimba, oyo bazali komema liloba ya bomoi na eleko oyo mabe. Tozali komona ete totikali lisusu na tango mingi te ya mosala, pamba te butu ezali koya noki noki, mapata ya bitumba ezali kotepa tepa lisusu.
Evil is at hand, and we pray that you will let us work as never before. Rest our tired bodies, Lord, and send us back into the battle. For we ask it in the name of the Lord Jesus, and for his sake we pray. Amen.
Mabe ekomi pene, pe tobondeli ete okoka kopesa biso makoki ya kosala koleka liboso. Pe misa banzoto na biso elembi nkolo. Pe tinda biso lisusu na etumba. Po tosengi yango na kombo na nkolo Yesu. Pe na tina na yende tobondeli. Amen.
As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews, Wednesday night we were speaking on the 7th chapter of the book of Hebrews of Melchizedek, being without father, without mother, without beginning of days or ending of life.
Tofungola Biblia na tongo ya lelo. Na mokapo ya zomi na moko na buku ya Baebele. Mokolo ya misato na pokwa tolobela ki mokapo ya sambo ya buku ya Baebele. Likolo na Melekisedeke oyo azali na tatate, mamate, azali na ebandeli na mikolote. Tosuka na bomoite.
And I thought maybe this morning it would be appropriate to open again this wonderful book, being that we have the backgrounds to what we wish to say in the former readings.
Bongo na kanisa kitango mosusu na tongo ya lelo ekozala malamu kofungola lisusu buku kitoko oyo lokola tozali na moboko ya likambo tolingi kolobela na oyo totangaki liboso.
And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot of faith. And here in the book of Hebrews, the 11th chapter, and beginning with the 23rd verse, we read it like this.
Pe topumbwa mokapo ya zomi na mokapo ya libwa, oyo elobeli mibeko ya mbeka, tolingi kokoma na likambo ya kondima. Pe awa na buku ya Baebele na mokapo ya zomi na moko kobanda na molongo ya tukumi bale na misato, totangi yango boye.
By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment.
Na kondima Mose tango abotamaki, baboti na ye, babombaki ye sanza misato po, bamona ki ete mwana yango azalaki kitoko. Pe babangaki etinda ya mokonzite.
By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season.
Nakondima Mose, tango akomaki mokolo, aboyaki kobenga mamwana ya mwana mwasi ya falo, aponaki konyokwa ma elongo na bato ya Nzambe, na esika ya kozwa esengo ya tango moke oyo euti na lisumu.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, and had recompense unto the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible.
Atalela kisoni ya Kristo lokola bomengo ya monene koleka biloko ya motuya ya Ezipito. Atalaki na bokebi penza epai na mbano ekufutama. Na kondima alongwaki na Ezipito kasi abangaki kanda ya mokonzite. po ayika kimpiko lokola ete azali komona ye oyo amona nakate.
I want to take the subject this morning, choosing by faith. And I want to take for a text the first three words of the 23rd chapter. By faith, Moses.
Na tongo ya lelo na lingi kozwa liteya kupona na nzela ya kundima pe, na kozwa lokola moto ya liteya, maloba misato ya ebandeli, ya mokapo ya tukumi bale na misato, na kundima Mose.
And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith. And all that we find that Moses did, that's worth repeating, was by faith. Not by sight, but by faith.
Pe kopona na nzela ya kondima, makambo mingi tosalaka esengeli na biso kopona na nzela ya kondima. Pe makambo nyonso tomoni ete Mose asalaki ebongi penza kolobela yango. Esalemaki na nzela ya kondima. Na komona na miso te, kasi na kondima.
And the reason that I have selected this morning for the church in this state has been that in our schools and around we have had so much of scientific teaching. Because of this we have drawn the people away from faith.
Petina na ponaki yango na tongo ya lelo pona lingomba ya etuka oyo. Ezali pona ata na bitelo na biso pena nzinga nzinga tozali na malakisi mingi likolo ya zebi. Na tina na yango tomemi bato mosika na kondima.
Now faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And if we ever lose this great faith, then we are totally in darkness. It no matter how well we are educated, how we could explain the Word of God to suit our own way of believing.
Sika wa kondima etalisa makana nzela na zebite. Kondima ezali eloko oyo zebi emona kate. Pe biso soki tobungi si kondima monene oyo, tomikosi penza na molili. Ata toyebi malamu ndenge nini, ata tokoki kolimbola liloba na nzambe ndenge nini. Po elongo bana na lolenge na biso ya kondima.
There is no way to ever please God only by faith. The scripture plainly states it that way. And it's by faith and without faith, says the scripture, it is impossible to please God.
Ezali na lolenge kaka moko pona kosepelisa nzambe. Bobele na nzela ya kondima. Makomi elobi yango polele ndenge wana. Ezali na nzela ya kondima. Pe kozanga kondima, makomi elobi, moto akoki kosepelisa nzambe te.
So if faith disagrees with science and science disagrees with faith, that puts them at edge at each other, then we must take a choice as Moses did. By faith we believe.
Boye soki kondima eyokani na zebite, pe zebi eyokani na kondimate, yango ekomema etumbaka kati na bango. Bo etosengeli kopona lokola Mose. Tondimaka na nzela ya kondima.
Now if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. For he that cometh to God must first believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. So if we lose faith, our prayers are annulled. We get nowhere.
Sikawa, soki tobungi si kondima, nzambe akoyanola na libondeli ata moko te. Pamba te ye oyo akobele mana nzambe asengeli liboso kondima ete, ye azali pe akopesaka mbano na ba oyo balukaka ye na posa makasi. Bongo soki tobungisi kondima, mabondeli na biso ekozwa eyano te. Toko kende pe liboso te.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable.
Boye na yangonde nyonso tokoki kokanisa na tongo oyo ezali kokangama na kondima. Bongo soki tobungisi kondima, elikia na biso nyonso esili. Pe soki tobungisi kondima, makambo na biso nyonso ya molimo esili. Pamba te, okoki kozala na kondima te na makambo oyo ozali komona, po biloko nyonso ozali komona ekoleka.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation, or a great weapon, they'll all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. It's by faith that we believe.
Soki toteleli moto monene, motei monene, tolo sambo monene, nyonso wana ekoleka mokolo moko. Pe soki toteleli ekolo monene, tobo ndoki monene, nyonso wana ekoleka mokolo moko. Na bongo tosengeli kobika na nzela ya kondima. Na makambo oyo zebi elobelite. Tondima kande na nzela ya kondima.
Now, we lose our glory if we lose faith. Now, if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm.
Sikawa tobungi saka kembo na biso soki tobungi si kondima. Sikawa soki tokemo sika na kondima wana tokomema lingomba na mosanda ya maele ya bomoto.
And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed peoples, and a lot of finances, that they could afford such things. We many times thought that was inspiring, that this certain church must be inspired.
Pemba la mingi bato bakanisaka kati na bato ete lokola bazali na boike na bato, pe na ba losambo ya minene, ngonga ya likolo penza, pe bato ebele oyo balata kakitoko pe bato na peto, bato ya mbongo mingi, pe bako kikozala na biloko ndenge na ndenge, mbala mingi bakanisaka ete yangonde pe mela, ete lingomba yangonde esengeli kozala na pe mela.
Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes that they are the signs of inspiration, but that's not altogether the truth. That's human inspiration.
Tombala mingi totale la kabate ndenge na ndenge ba oyo bakendaka na ilanga pe basangisaka ebele na bato. Mbala mingi tokanisaka ete bangonde bazali bilembo ya pemela. Kasi ezala katango nyonso solote. Oyo wana ezali pemela ya bato.
But the real inspiration comes by doing the will of God. See, whether it is one or just a handful, whether it is a big church or a small church, it matters not.
Kasi pemela ya solo eyaka na kosala mokano ya Nzambe. Bomoni, ata ezali moto moko, to bato moke. Ata ezali lo sambo monene, to lo sambo moke. Ezali na tina te.
Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABCs, it doesn't matter. It depends on the message that he's bringing. Whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectual conceptions of human inspiration.
Ata ezali moto monene, oyo ayebi koloba malamu, to moto oyo ayebi alfabe malamu te, ezali na tina te. Ezali kotala sango oyo, azali koteya. Soki epemela mi na liloba na nzambe, to epemela minde na makasi ya bongo ya mpemela ya batu.
Some people can be inspired because of an eloquent speaker. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he can put his point over it. That doesn't mean that it's of God. See?
Bato mosusu bakoki kozwa pemela pona moto ya toki ya maloba. Yango ekokomisa yango solote. Mbala mingi bazwaka pemela pona moto yango atanga mingi na lolenge ete akoki kosalisa makambo na kolimbola ya polele. Yango elingi koloba te ete euti na nzambe. Bomoni?
It's only through God's everlasting, eternal, blessed word can we receive inspiration, and that's given by the Holy Ghost. By faith, we receive it.
Ezali bobele na nzela ya liloba na nzambe ya seko, oyo epambola malibela, nde tokoki kozwa pemela. Pe molimo mosantu nde apesaka yango. Toyambaka yango na kondima.
Now we would think of Moses and this great time of his life, and we read back of his birth and how that God had cared for him. But there come a time in Moses' life to where there had to be a choosing time.
Sikawa tokanisa na ino Mose, pe eleko monene ya bomoi na ye. Totangaka lisolo ya mbotama na ye, ndenge nzambe abatelaka ye. Kasi tango moko ekomaki na bomoi ya Mose, oyo sengelaki kozala tango ya kopona.
If we read right, we find out that he was the son of Pharaoh's daughter and was the heir to the throne and would have been the next Pharaoh in Egypt.
Soki totangi malamu tokomona ete azalaki mwana ya mwana mwasi ya falo, azalaki pe mosangoli ya ngwende. Pe ye nde asengelaki kokoma falo na Egipto.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability, and there would be those slaves working out in the slime pits. And Moses, as he looked through the windows of the palace, upon the same slaves that Pharaoh looked on. But what a difference there was in the looking.
Bongo simana ye kokola pe kokoma kozwa mikumba, atambwisaki miso pe amonaki baombo kosala mosala kati na mabulu ya potopoto. Pe Mose ezalaki ye kobwaka miso na maninisa ya ndako ya bokonzi, amonaki baombo moko oyo falo pe azalaki komona. Kasi bokeseni ezalaki monene na italeli.
I want to base that thought this morning for a few minutes, and may the God of heaven drive it home to every heart here. It's how you look at anything what makes the difference.
Nalingi kotia moboko na likanisi yango na tongo oyo na miniti moke petika ete nzambe ya lola akotisa yango na bozindo ya motema moko na moko oyo ezaliawa. Lolenge na yo ya kotala likambo yango nde ezali kosala bokeseni.
The great evangelist John Sproul, which was a convert of Brother Bosworth's ministry, who many of you remember years ago of the old Glory Barn.
Mopalanganisi ya sango malamu monene John Sproul, oyo abongola ki motema na ye na nzela ya mosala ya ndeko Boshoff mingi kati na bino bobosani yete. Eleki mibu mingi ya bendele ya kembo ya kala.
He said one day he was taking a trip before the deceasing of his beloved companion and wife. They were in La Salaraine, France. And I had the privilege of visiting the same place.
Alobaki mokolo moko azalaki na mobembo liboso ya liwa ya molonga ni pe mwasi na ye ya motema. Bazalaki na La Salaraine na France. Pe nazwaki libaku ya kokoma na isika yango.
And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things, and they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion.
Pe mokambi azalaki komema bango na ba jardin pe kotalisa bango biloko ndenge na ndenge. Pe bakomaki esika ekeko moko ya Nkolo Yesu ezalaki na ekulusu.
And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind, or the sculpture rather, when he hewed out of a stone such a horrible looking thing to be to represent the suffering and the love and the pity of the Lord Jesus. And how it was all crudely and chopped up looking.
Pe Monsieur Sproul atelemaki pembeni, azalaki kotala yango, ye na mwasi na ye, pe na mitema na bango bazalaki kotyola likanisi oyo mosali ntoki azalaka na yango. Tomo yemi, tango azalaki kopasola libanga po na kobimisa eloko ya somo, ndenge wana po na kotalisa pasi bolingo pe mawa ya Nkolo Yesu. Pe apapaki yango lokola mosala oyo esilite.
And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus." And he said, "I am." And he said, "I'm not a bit surprised, because most people that look at it first, they do criticize it."
Pe mokambi ayaki epai ya Monsieur Sproul, pe alobaki, "Monsieur, nakanisi ete ozali kotyola ekeko oyo ya Nkolo Yesu." Pe alobaki, "Iyo." Pe alobaki, "Ezali kokamwisa ngai ata mokete, po bato mingi oyo batalaka yango, mbaya ya liboso, batyolaka yango penza."
And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing, so I'm wondering why the sculpture ever made it like this."
Monsieur Sproul alobaki, "Nazali komona ata mawa mokete to pemela ata mokete tango nazali kotala eloko ya boye. Bongo nazali komituna tina oyo moyemi asalaki yango boye."
And the sculpture said, "Mr. Sproul, the statue's all right. And the sculpture had the right thing in his mind. But where the trouble is with you. It's the way you're looking at it."
Pe moyemi alobaki, "Mrs. Paul, ekeko oyo ezali mabete." Pe moyemi azalaki na eloko malamu na likanisi na ye. "Kasi likambo ezali nde epai na yo. Ezali lolenge oyo yo ozali kotala yango."
And he took he and his wife by the hand and led them down to a altar at the foot of this said cross. And he said, "Now, Mr. Sproul, look up now."
Pe asimbaki ye na mwasi na ye na loboko pe amemaki bango na etumbelo moko na se ya eloko babengaki ekulusu. Pe alobaki, "Sikawa, Mrs. Paul, tombola misu sikawa."
And when he looked up, he said his heart like to have failed him. What a difference it was to stand off there and look at it that way, and to get down and look at it the way that it was made to look at. And that's the way that God is. That's the way that faith is. It's the way you look at it.
Petango atombola kimiso alobaki ete motema na ye elingaki kobela. Ekesana kimingi penza. Kotele mapembeni pe kotala yango boye, pe kokitana se po na kotala yango na ndenge esalema ete bato batala. Nzambe pe azali ndenge wana. Kondima pe ezali ndenge wana. Ezali lolenge ozali kotala yango.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by, you will never be able to get the real value of the Bible. You are supposed to get on your knees and obey the commandments of this Bible. And look at it through the eyes of the Holy Spirit.
Soki otali yango lokola Bible ya moko ya masolo ya kala, to eloko moko ya tango ya kala, okotika la koyeba motuya penza ya Bible ya mokolo moko te. Osengeli kokita na mabolongo, pe kotosa mibeko ya Bible ya yango, pe kotala yango na miso ya Molimo Mosantu.
I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if he isn't the same God? What good does a God that would take Moses and do the miracles with him that he did, what good would it do us to read of such a God if he isn't the same one today?
Nakotuna na bayoki oyo, na tongo oyo. Litomba nini nzambe ya masolo ya kala akozala na yango lelo po na biso soki azali nzambe yango mokote. Litomba nini na nzambe oyo azwaki Mose po na kosala na ye bikamwa oyo asalaki litomba nini po na biso kotanga makambo ya nzambe ya boye soki azali nzambe yango mokote lelo.
What good is a God that could deliver from the fiery furnace the Hebrew children, if he isn't the same God today?
Litomba nini na nzambe oyo akoki kokangola bana ya baebele na libeke ya moto, soki azali nzambe yango moko te lelo.
What good is a God that would judge between right and wrong in a day gone by and punish the wrong and bless the right if he isn't the same God today? What do we go to church for?
Litomba nini na nzambe oyo akataki makambo kati na malamu na mabe, na tango ya kala, kopesa bitumbu na mabe pe kopambola malamu, soki azali nzambe yango moko telelo, tina nini tokendaka na losambo?
Why do we abstain from things of the world if he isn't the same God of the same judgment and the same opinion that he always was?
Pona nini toboyaka makambo ya mokili, soki azali bobele nzambe yango moko te, pona kokata makambo ndenge moko, na makanisi ndenge moko, na oyo azalaka na yango.
What good would it be for a God who could touch a woman's hand with a raging fever, and the fever stop, if he isn't the same God today?
Litomba nini kozala na nzambe oyo akoki kosimba loboko ya mwasi oyo azalaki na moto makasi pe moto esili. Soki azali nzambe yango moko telelo.
What good would it be to serve a God who could call his friend from a grave after being dead 4 days if he isn't the same God today?
Litomba nini kosale la nzambe oyo akoki kobenga moninga na yeko bima na kunda simana yeko kufa mikolo mine soki azali nzambe yango moko telelo.
By faith we believe that some glorious day he shall call us from the earth. Amen. Though we be a spoonful of ashes again.
Hallelujah.
How do we prove it? We do not prove it. We believe it. We're not asked to prove anything. We're asked to believe it.
Na kondima tondimiete mokolo moko ya nkembo akobenga biso pe kobima na mabele, ata totikali bobele lutu ya putulu. Toko talisa yango ndenge nini? Toko talisa yango te. Tondimi yango. Esenga mina biso te ko talisa makambo polele. Esenga mina biso kondima yango.
By faith, Moses did such and such. And as Moses, as a young man, looked through the palace window at the slaves, he saw the same bunch of grimy, dirty, muck-ridden slaves that Pharaoh saw.
Na kondima Mose asala ki boye na boye. Pe Mose lokola elenge mobali, tango atala ki baombo na lininisa ya ndako ya bokonzi, amona ki baombo yango moko oyo falo amona ki, na bosoto, na mbindo, na potopoto na nzoto mobimba.
And when Pharaoh looked upon him and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be human mud daubers, to make muddy bricks for the benefit of the cities that Pharaoh was building. That's the way the Egyptians and Pharaoh looked at the slaves.
Kasi tango falo, na Egypto batala kibango, bazala kibo bele etonga ya baombo. Wanande zala kimotu ya pona bango, bobele kozala bapakoli ya potopoto, kobeta babiliki ya potopoto pona bolamu ya bingumba falo azalaki kotonga. Na lolenge wanande ba ezipito na falo bazalaki kotala baombo yango.
But Moses, when he looked at him, it was a different look Moses had when he seen passing by the window the great ditches in their face, the tears that run down their cheeks, and their bent bodies. He looked upon them as the people of God.
Amen.
He didn't look upon them as slaves. He looked upon them as the chosen people of God.
Kasi Mose, tango atalaki bango, Mose azalaki na etaleli ya ndenge mosusu. Tango balekaki pembeni ya lininisa, amonaki mabulu minene ya bilongi ya na bango. Piso likotanga na matama na bango, pe banzoto na bango egumbama. Atalaki bango lokola libota na Nzambe. Atalaki bango lokola baombo te. Atalaki bango lokola libota oyo eponama ya Nzambe.
Oh, as I go about from country to country and from nation to nation preaching, since I left the doors of this little tabernacle that's an interdenominational institution with no law but love, no book but the Bible, and no creed but Christ, I've tried to look upon God's children and upon the rejected as being God's chosen and elected people.
Pe o tango na salaka mibembo na mboka moko kino mboka mosusu, pe na ekolo moko kino ekolo mosusu, po na koteya, tango na kati saka bikuke ya mongombo moke oyo, ezali esika oyo ekabulaka bibongiselite. Ezali na mobeko mosusu te bobele bolingo. Buku mosusu te bobele Biblia. Pe endimeli mosusu te bobele Kristo. Na mekaka kotala bana na Nzambe. Pe ba oyo ba boya milokola libota na Nzambe. Oyo eponama pe eye bana liboso.
I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle. I don't ask them if they're Methodists or if they're Presbyterians. Or if they are Pentecostals, or Nazarenes, or Pilgrim Holiness. I just want to look upon them as the people of God.
Na tuna kabango te soki bazali bandimi ya Branham Tabernacle. Na tuna kabango te soki bazali ba Methodiste. To soki bazali ba Presbyterien. To soki bazali ba Pentecôtiste. To ba Nazaréen. To ba Pèlerin de la Sainteté. Na sepelaka kotala bango bobele lokola libota na Nzambe.
I'm seeing their doings and their actions that they are the servants of the Lord God, and my heart desires fellowship with them. No matter what brand they got, I just long for their fellowship. I love them because I know they are people of God.
Pe na monaka na bizaleli na bango, pe na misala na bango ete bazali, basali ya Nkolo Nzambe. Pe motema nanga ezalaka na posa ya kosangana na bango. Ata bazali na bilembo nini. Nazalaka na posa makasi ya kosangana na bango. Nalingaka bango po na yebiete bazali libota ya Nzambe.
When I see a woman coming down the street with a long skirt and her hair done up neatly in the back and a decent looking dress on, and I see another young lady, maybe the same age, with a little pair of shorts on, she may be in looks twice as pretty as the woman with the long hair, according to the looking of the world. But I take my side with that girl that's dressed like a Christian.
Soki na moni mwasi moko kotambola na balabala, alati jipe molayi, suki na ye esalemi pe, ekangami liboke na sima, pe alati elamba na ye malamu, pe soki na moni elenge mwasi mosusu, tango mosusu bazali na mibu moko, alati kupe ya mokuse, na miso boye, akoki kozala kitoko mbala mibale koleka mwasi, oyo azali na suki milai, kolanda kitoko ya mokili, kasi ngai na kozala na ngambo ya elenge mwasi oyo alati lokola mokristo.
Though they be laughing at her and calling her a fanatic, yet I take my side. She might not be as pretty as the other girl featurely, but she sees something. By faith she sees him who is invisible, who is guiding her life.
Ata bako seka ye, pe bako benga ye bilanda landa kasi na kozala na ngambo na ye. Tango mosusu azali kitoko lokola mwasi mosusu wanate na elongi, kasi azali komona eloko moko. Na kondima azali komona ye oyo amona na kate, oyo azali kokamba bomoi na ye.
When I see the man on the job being called deacon or preacher, are a fanatic because he refuses to smoke and to drink beer and to go to dances like the rest of them, and he's called a fanatic. My heart goes out for him.
Tango na moni mobali na mosala babengiye mosungi to motei to bilanda landa po aboyi komela makaya komela masanga pe kokende kobina lokola ba mosusu. Pe ba bengiye bilanda landa na kozala na ngambo na ye na motema mubimba.
He is my brother.
Amen.
Down in this Egypt soils that makes our heart long to embrace him and say, brother, we are pilgrims and strangers of this land, and I long to fellowship with you.
Azali ndeko na ngai, awa na mabele ya Ezipito oyo. Yango esalaka ete motema na biso esepela makasi koyamba ye pe koloba. Ndeko, tozali baleki nzela pe bapaya na mokili oyo. Pe na sepeli mingi kosangana na bondeko na yo.
Moses had to make a choice. Choosing by faith. How many young men would have jumped at the opportunity to become the son of Pharaoh's daughter.
Mose asengela kikopona kopona na nzela ya kondima. Bilenge mibali boni balinga kikowela libaku yango ya kokoma mwana ya mwana mwasi ya falo.
How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all the pleasures and the glamour of the world, to become the king of Egypt, to have the whole world at his feet?
Bilenge mibali boni balingaki kowela libaku oyo Mose azwaki ya kosepela na bisengo pe bomengo nyonso ya mokili mpo na kokoma mokonzi ya Ezipito kozala na mokili mobimba na makolo na ye.
What a foolish thing that the young man of his days must have thought when Moses chose to take his place with the afflicted and suffering people of God.
Amen.
Oyo nde bolema ndenge bilenge mibali ya eleko na ye basengelaki kokanisa. Tango Mose aponaki kozala esika moko na libota ya Nzambe, bato ya mawa pe ya pasi.
Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the glamour of this world. He looked beyond the pleasures of sin. And the Bible said that he endured as seeing him who was invisible by faith, and he made a choice to serve that God regardless of what took place.
Pona nini asala kibongo na kondi matango atombola kimiso atala kimoshika koleka bomengo ya mokili oyo. Atala kimoshika koleka bisengo ya lisumu. Pe Biblia elobi ete ayika kimpiko wana azala kikomona ye oyo amona nakate, na kondima pe amona kiko sale la Nzambe yango, atala kite oyo ekoka kiko ya.
It has not changed. Many of us could go to what we would call a better building. We could enjoy maybe the fellowship and pleasures of sitting in a better pew. We might be more popular to drink and to smoke and to dress and to act like the world.
Ebongwanite. Mingi kati na biso tokoka kiko kende na oyo tokoki kobenga ndako ya kitoko. Tokoka kiko sepela tango mosusu na boyoka ni pe bisengo ya kufanda na kiti ya malamu koleka. Tokoka kiko yeba na mingi koleka. Komela masanga na makaya. Peko lata peko bika lokola mokili.
Well, what's the matter? You've lifted up your eyes. And by faith you see him who is invisible. And have took your stand with the rejected and so-called holy rulers of the day. For by faith we see him who is invisible. Choosing to suffer the persecutions and the afflictions.
Kasi likambo ezali nini? Botombola kimiso pe na kondima bomoni ye oyo amona na kate. Pe bozwi ngambo ya ba oyo ba boyami pe ba bengami ba tuntuki ya lelo. Po ete na kondima tozali komona ye oyo amona na kate. Toponi koleka na minyoko pe bampasi.
I wouldn't say to people that they should choose to be afflicted. I don't say that you should choose suffering. It would not be the human thing to do. But if suffering lays in the path of duty, then let's take it as it comes.
Na koloba na bato te ete bapona kozala na pasi. Na lobi te ete bosengeli kopona minyoko. Ezali bomoto te kosala bongo. Kasi soki etindami koleka na minyoko, boye tozwa yango ndenge koya.
I don't want you to do something for somebody to make fun of you. I wouldn't want you to say different things that I belong to a church that doesn't believe in so-and-so in the world and things like that. Just to get people to make fun of you. You're bringing that on yourself.
Na lingite ete bosala likambo moko po bato baseka bino. Na lingite ete boloba makambo ya bokesene oyo nazali na sambela kana losambo oyo bandi makambo boye na boye te ya mokili. Pe makambo ya ndenge wana, kaka po bato base kabino, ozali komilukela yango yo moko.
I wouldn't say for you to get out here and carry on and do something that was radical. I wouldn't want you to do that so that somebody would say that you are a fanatic. You bring that on yourself.
Na lobi na bino te ete bokende kosala bisalela pe bolekisa ndelo. Na lingite ete bosa la bongo po moto moko alo ba ete boleki sindelo. Ozali komilu kela yango yo moko.
But if it lays in the path of your duty towards God, let the world say what they want to say. You live alone. You make a choice. Every man and woman has to make this.
Kasi soki yango ekomeli yo na nzela ya mosala na yo po na Nzambe, tika ba mokili balo ba makambo balingi. Yoko bako kende liboso. Yopona. Mobali pe mwasi nyonso asengeli kopona.
What if Pharaoh could have saw what Moses saw? He saw the sufferings of the people. He knew what the price was to pay. But by faith, he chose it rather than to have the pleasures of sin.
Bongo soki falo amonaka oyo Mose amonaki. Amonaki pasi ya libota. Ayeba kitalo nini esengela kikofuta. Kasi na kondima, aponaki yango. Esika ya kolanda bisengo ya lisumu.
There's maybe a little young lady sitting here. As glamorous young women. The world would like to say to you, do thus and thus. You are beautiful. Your body is so pretty shaped. You should show that.
Tango mosusu ba mama bilenge oyo bazali awa ba mama bilenge ya kitoko mingi. Mokili ekosepela koloba na bino. Sala boye na boye. Ozali kitoko. Nzoto na yo esalema kitoko. Osengela kikola kisa yango.
But my sister, raise up your eyes and look beyond that to him that said it's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man.
Kasi ndeko na ngai ya mwasi. Tombola miso pe tala mosika koleka yango epai na ye oyo alobaki. Ezali mbindo po na mwasi kolata elamba ya mobali.
If the men of the people in your community, if the women that you associate with, said cut that long hair off, it would be cooler. It would be this, that, or the other, or it would become you better. Don't you listen to that. You lift up your eyes and by faith saw him that said, the woman's hair is her glory and she shall not cut it.
Soki mibali yalisanga na bino, soki basi oyo bazalaka na bango, balobi, kate suki ya milayi wana, okozwa mwa mopepe, ekozala boye, boye, na boye. To eko komisa yo kitoko koleka. Komeka koyoka yangote. Tombola miso pe na kondima tala ye oyo alobaki. Suki ya mwasi ezali nkembo na ye. Pe asengeli kokata yangote.
If they say it would be popular, you would stand in better with your job or with your boss if you take a sociable drink. If you would smoke cigarettes like the rest of the women, you would stand in more sociably in your neighborhood.
Soki balobi, bato mingi bako sepela na yango, ekozala malamu koleka po na yo na mosala, to po na patron na yo, soki omeli masanga na baninga. Soki omeli makaya lokola basi mosusu, okozala na mosanda ya malamu koleka na bazala minya yo.
By faith, raise your eyes and look to him who said, "Defile this body and I will destroy it." By faith we believe those things. It's nothing that you see. It's something you believe. By faith, Moses did.
Na kondima tombola miso pe tala ye oyo alobaki. Moto oyo akobebi sanzoto oyo na koboma ye. Na kondima nde tondimaka makambo yango. Ezali makambo oyo omonate. Ezali makambo oyo ndimi. Na kondima Mose andimaki.
And in this faith walk, there comes a time there has to be a choice. Lot made that sad mistake that we make. A lot of times we choose for our own good.
Pena kotambola na kondima, tango moko ekoya oyo osengeli kopona. Lota asala kilibunga yango moko oyo biso tosalaka. Mbala mingi toponaka, pona bolamu na biso moko.
We choose things that would be a better. Sometimes if a little squabble comes in the church And someone would say, well, the deacon or the pastor's on this side. Don't look at that. Look at what's righteous. Get that thing out and bring them both together. That's godly.
Topona kama kambo oye kozala malamu koleka. Tango mususu soki ko wela na moke koti na losambo, moto moko akoloba. Mosungito mokengeli azali na ngambo oyo. Botala yangote. Botala likambo oyo ezali sembo. Bobi misa likambo yangope, bozongi sabango mi bale na bomoko. Wanande bonzambe.
There's a choosing, and we choose for ourselves. We choose something that's for our own good. But Moses chose the afflictions and the disgrace that he might walk with the people of God.
Kopona ezali. Peto ponaka pona biso moko. Toponaka eloko oyo ezali pona bolamu na biso moko. Kasi Mose aponaki pasi pe kochola mapo ako kakotambola elongo na libota na Nzambe.
Think of it now. Listen to it. Chose the afflictions of the people of God and counted it a greater treasure, for he endured seeing him who was invisibly.
Bokani sanaino sikawa. Boyoka yango, aponaki pasi ya libota na Nzambe, pe atalelaki yango lokola bomengo monene koleka, po aika kimpiko atalaki ye oya mona nakate.
Now, Lot one time had to make a choice. And it may be this morning that there will be men and women sitting here that'll make your final choice.
Sikawa, lota mokolo moko asengela kikopona. Tango mususu na tongo yo ekozala na mibali pe basi bafandiawa, oyo bakopona mbala yasuka.
You are today what you are because several years ago you chose to be what you are now. And what you choose now will determine what you'll be 5 years from today.
Ozali sikawa oyo ozali pambate eleki mibu mingi oponaki kozala oyo ozali sikawa. Pe oyo oponi sikawa nde ekotalisa oyo okozala sima na mibu mitano.
5 years today you may be a missionary. 5 years today you may be a renowned Christian. Or 5 years today you may be in hell because you made the wrong decision.
Sima na mibu mitano okokiko koma missionnaire. Sima na mibu mitano okokiko koma mo Kristo ya lokumu mingi. Tope sima na mibu mitano okokiko zala na lifelo po ozwaki mokano mabe.
5 years today you may be cleaning spittoons in a bar room. 5 years today you may be a prostitute on the street. Or you may be a man or a woman that's a credit to any society. Because of your choice for Christ.
Simana mibu mitano kokiko koma moto apangwisaka soi ya balangwi na bar. Simana mibu mitano kokiko koma mwasi ndumba na balabala. To okokiko koma mobali to mwasi oyo akozala na lokumu na miso ya bato po oponi Kristo.
5 years today you may be in glory, gone in the rapture. Because you made your choice today, but you've got to choose. And don't look at what you see. Choose what you see by faith. That's the only thing that will count, is what you choose by faith.
Simana mibu mitanu okokiko zala na kembo onetolami, na tina na kopona oyo oponilelo. Kasyo sengeli kopona. Peko tala makambo ozali komona te. Pona makambo ozali komona na kondima. Yango eloko bobele moko, oyo ezali na mutuya. Ezali eloko oyo oponi na kondima.
Lot, as he had to make a choice, Abraham gave Lot his choice. And God gives you your choice. Choose you this day who you shall serve.
Lota, yepe asengela ki kopona. Abraham, apesa ki Lota bonsomi ya kopona. Nzambe pe akopesa yo bonsomi ya kopona. Pona yo moko lelo nani olingi kosalela.
In the Garden of Eden there was a tree of knowledge and a tree of life. Man was given the privilege to choose either one he desired. And so is it today. You're giving your privilege as free moral agents to choose whatever you want to choose.
Na elanga ya Edene, nzete ya boyebi ezalaki. Nanzete ya bomoi. moto apesa mela ki litomba ya kopona eloko alingi. Ezali pe bongo lelo, litomba na bino epesa meli bino na bosomi ya kopona nyonso oyo bolingi.
My advice to you is don't look at the modern things around you and the popularity and the glamour that you could be. But choose rather by faith him that give the promise that someday he will come and will righten all wrongs and will give you eternal life and raise you up.
Tolina kopesa bino ezali botala te biloko ya mikolo oyo ezingi bino. Na lokumu pe bomengo oyo bokoki kozala na yango. Kasi bopona nde na kondima ye oyo apesaki elaka ete mokolo moko akoya kosembola mabe nyonso pe akopesa bino bomoi ya seko pe akosekwisa bino.
No matter if you take the despised way with the Lord's view, make that choice. If there's troubles in the hand, if there's troubles in the land, if there's troubles in the church, if there's troubles in the home, no matter where it is, make your choice by faith. I'll serve God.
Ata bosengeli kotambola elongo na bato pamba ya nkolo bopona yango. Soki mobulu ekoti na mloboko, soki mobulu ekoti na mboka, soki mobulu ekoti na lingomba, soki mobulu ekoti na ndako, ata esika nini, pona na kondima na kosalela Nzambe.
I'll humble my heart in his presence. I'll take the way with God's children. I see them despised and rejected and drove out and made fun of, but I'll still take my post of duty.
Amen.
I'll stay right by them. And when they cry, I'll cry with them.
Amen.
And when there's sorrow, I shall sorrow with them. The way they live, I'll live.
Na kokitisa motema na ngai liboso na ye. Na kolanda nzela ya bana na Nzambe. Na mona kandenge batiola kape baboya kabango. Babengana kape baseka kabango, kasi ata bongo na kosala mosala na ngai. Na kotele mangui, pe soki baleli na kolela elongo na bango. Pe na tango ya mawa, na koyoka mawa elongo na bango. Ndenge babika ka, ngai pe na kobika ndenge wana.
Like Nehoma said, or Ruth said to Nehoma, your ways be my ways be your ways. Where you live, I'll live. Where you go, I'll go. The God that you serve will be my God.
Ndenge Naomi alobaki, to Ruth alobaki na Naomi. Banzela na yo ekozala banzela na ngai. Banzela na ngai ekozala banzela na yo. Esika okofanda, ngai pe na kofanda. Epai okokende, ngai pe na kokende. Nzambe osalelaka, akozala Nzambe na ngai.
Take that choice. Though it pulls the very skin off of your conscience of thinking that you're somebody, skin yourself down and take your way with the Lord's despised few.
Amen.
And stay loyal on the field of service and at the post of duty.
Pona yango, ate kolongo la penza lo poso ya lisoso lina yo, ya kokanisa ete ozali moto monene. Milongola loposo pe tambola elongona batu pamba ya nkolo. Pe tele mangui na elanga ya musala pe na esika ya musala.
Lot looked around, he said, I got a choice. And he looked towards Sodom. He saw the good grassy fields were better than what Abraham saw and where Abraham was. He saw the opportunities to graze his cattle. To have fatter and better cattle.
Lota atambusaki miso alobaki. Naponi pe abwakaki miso na Sodoma. Amona ki mabele oyo ezalaki na matiti ya malamu. Koleka oyo Abraham amona ki. Koleka esika Abraham azalaki. Amona ki mabaku malamu ya kolei sa bibwele na ye. Po akoma na bibwele ya mafuta pe ya malamu koleka.
I hope I'm not hurting anyone's feeling. But that's been the stand of too many preachers. To compromise with the gospel. Thinking that they get more money out of it. A meal ticket.
Na banzi ete nazali kozokisa motema ya moto moko te. Kasi yangonde ngambo oyo batei mingi bazwi. Ya kokakola sango malamu. bakanisi ete kopesa bango mbongo mingi. Tike ya bilei.
I'd rather live in the barren land, eat, drink from a branch and eat soda crackers, than a compromise upon the conviction of my faith in the word of the living God. I'll take my way.
Malamu nafana na mabele ya mabe. Nalia na melama ya moluka. Penalia lipa ekauka na esika ete na kakola oyo. Na sila kondima na liloba ya nzambe na bomoi. Na kona na nzela yango.
Some of them said, Billy, what's the matter with your meetings? As there's too many Pentecostals. A great denominational minister said that. I said, will your denomination sponsor my meeting?
Bamosusu na kati na bango balobaki. Bili likambo nini na mayanga ni na yopo ba pantekotisi mingi baya kakuna. Motei moko monene ya bibongi selinde ya lobaki bongo. Na lobaki, ebonge selina bino ekolinga kosunga mayanga ni nangai?
Not long ago in the Look magazine, I believe, there was an article. And the writer said there's talked about the Pentecostal people. He said the Pentecostal church is the fastest growing church in the world today. Why? It's because men and women has raised up their eyes and look far off.
Eumelite awa na zulunale look na banzi bakoma kili kambomoko kuna mokomi na yango alobaki alobelaki ba pantekotis alobaki lingomba pantekotis nde lingomba oyo ezali kokola mbangu koleka na mokili lelo. Pona nini? Ezali po ete mibali nabasi basila kotombo la miso pona kotala musika.
And the writer also complimented the Pentecostal people. Oh, of course, he said there were some of them that went radical and so forth.
Mokomi yango akumisaki pe ba pantekotis oh ya solo alobaki. Ba mosusu na kati na bango bakangama na mibeko. Pe nyonso wana.
But the Methodists worship a creed. They worship God by a creed. The Baptist does the same in the Presbyterians, but the Pentecostal worships by his Bible.
Kasi ba Methodist basambelaka endimeli. Basambelaka nzambe na nzela na endimeli. Ba Baptist basalaka pe bongo na ba Presbyterien. Kasi ba Pentecostis basambelaka na nzela ya Biblia.
By faith we see the promise. I'll take my lot with them, no matter how much they're despised, I'm still one of them. Though they be made fun of and have their ups and downs, as Israel did, I'll never want to stand with the false prophet on the hillside of Balaam and try to curse what God has blessed.
Na kondimande tomo na kaelaka, na kozala elongo na bango, ata batiola mindenge nini. Nazali kaka moko na bango. Ata baseki bango pe bazali na mabe na malamu na bango. Lokola isalele na kolinga ata mokete kozwa ngambo ya mosakoli ya lokuta na ngomba balame. Pona koluka kolakela mabe ba oyo nzambe asila kopambola.
Because in that camp is a smitten rock and a bloody sacrifice and a pillar of fire. No matter what they're in, it's leading them on to victory, and they've got to come to it because they are the promised people that's walking by faith.
Pambate na kati na molako wana, libanga oyo ebetama ezali kuna. Nambeka oyo ezali kotanga makila. Nali konzi na moto. Ataba koti wapi, ekome mabango na elonga. Peba sengeli kokoma wana. Po bazali libota ya elaka oyo bazali kotambola na kondima.
Though they be not a denomination, they were wanderers around, and so is the people of God. But I want to take my way with them. Join up with them in their ranks, not in their denomination, but in their fellowship around the articles of God's eternal spirit, which by faith I have received the baptism of the Holy Ghost. God help me to always have that attitude.
Ata bazalaki ebongiselite, bazalaki kotelengana, libota na nzambe pe ezalaka bongo. Kasi na lingi kotambola elongo na bango, kosangana na bango na molongo na bango, na ebongiseli na bango te, kasi na boyokani na bango, na makambo ya molimo ya seko ya nzambe. oyo na kondima na zwa libatisi ya molimo mosantu. Nzambe asungangai nazala katango nyoso ndenge wana.
Notice, as they moved on, we find that Lot saw the opportunities for a fatted cattle. Many see the opportunities of a fatted pocketbook. Many see the opportunities of a better social standing.
Botala, wana bazalaki kokende liboso, tomoni ete Lota amonaki mabaku malamu ya kozwa bibwele ya mafuta. Mingi bamonaka mabaku malamu ya mbongo na libenga. Mingi bamonaka mabaku malamu ya kozwa bomengo.
He saw the possibilities of a few extra dollars. He saw the possibilities of being the mayor of the city. Being a stranger and a pretty smart man as he was, maybe I will become the chief man of the city.
Amonaki makoki ya kobakisa ba dollar. Amonaki makoki ya kokoma moyengeli ya engumba. Lokola azalaki mopaya, pena mayele mingi, amilobelaki. Tango mususu na kokoma mokonzi ya engumba.
He saw the possibilities because they were laying before him. But he did not see the fire that was to destroy the land. He did not reconcile himself that the land was full of sin and God had to destroy it.
Amonaki makoki yango po ezalaki liboso na ye. Kasi amonaki te moto oyo esengelaki kozikisa mboka yango. Alukaki boyokani te. Na lolenge ete mboka etondaki na masumu, pe Nzambe asengelaki koboma yango.
And today people try to reconcile themselves and say, are you a Christian? They say, I'm an American. That has no more to do with it than try to say to a crow that he was a frog. It has nothing to do with it.
Pelelo, bato bazali koluka boyokani na koloba, ozali, soki natuni, ozali mo Kristo. Balobaka, nazali moto ya Amerika. Yango ezali natina ata mokete lokola koloba na eyanganga ete azali ligololo. Etali yango ata mokete.
She's going to be destroyed because God is just. And if America gets by with her sins, the just and sovereign holy God will be duty bound to resurrect Sodom and Gomorrah and apologize to them for burning them up because of their sin. He lets us get by with it.
Eko baby sama. Po ete Nzambe azali sembo. Pe soki Amerika e betami te po na masumu na yango, eko sengela la Nzambe ya bosembo, ya bosomi pe ya bule ko seku sa Sodoma na Gomora po na kosenga bango bolimbi sindenge azikisaki bango po na masumu na bango. Soki a beti bisote.
If he lets you get to heaven on your injustice works, he'll have to raise up Ananias and Sapphira and give them another opportunity. He certainly would. But he's just. Ananias saw his money. Peter saw Christ.
Soki atiki bino kokota na loa na misala na bino ya mabe, eko sengela na ye ko seku sanania na Sapphira pe ko pesa bango li baku mosusu. Ya solo. Kasi azali sembo, Anania amonaki mbongo na ye, Petelo amonaki Kristo.
Oh my! Lot didn't see the destruction of his children in that place. Many of you today holding around these old formal creeds and things, you don't see the juvenile delinquency and the destruction of your children. You don't see your daughter in a prostitute house. You don't see your son a drunkard or at a card table somewhere.
Oh la la! Lota amona kite ete bana na ye bako bebi sama na esika yango. Mingi kati na bino lelo, oyo botingami na bindi meli ya mimesano ya kala penyoso wana, bozali komona mobulu ya bilenge pe kobebi sama ya bana na bino te. Ozali komona mwana na yo ya mwasi na ndako ya bondumba te. Ozali komona mwana na yo ya mobali na milangwa te. Tona esika ba betaka kalati ya mbongo.
Because she's well watered and sin is not touched.
He didn't see his wife, the head of all the societies, turned to a pillar of salt when he was looking.
Po ezalaki na mayi mingi, pe balobelaki lisumu te. Amonaki mwasi na ye te, ye mokonzi ya miziki nyonso, ete akokoma likonzi ya mungwa. Tango azalaki kotala.
He didn't see him escaping only by the edge of his teeth to a little city somewhere for his life. He didn't see that because he only looked at what he saw in front of him.
Amonaki te ete akobika na liwa, akokima na enguma moko ya moke, na esika moko, po na kobatela bomoi na ye. Amonaki yangote, po atalaki bobele makambo oyo azalaki komona liboso na ye.
But Abraham, he didn't notice the well-watered land, for he lifted up his eyes and saw the tomorrow, for he had inherited all things.
Kasi Abraham, atalaki mabele oyo ezalaki na mayi mingi te. Po atombolaki miso pe amonaki mikolo ekoya pamba te asengelaki kosangola biloko nyonso.
The real Christian today lifts up his eyes and sees the promise of Christ. Blessed are the meek, for they shall inherit all things. They shall inherit all.
Mokristo ya solo lelo atombolaka miso pe amonaka elaka ya Kristo. Esengo na basoke mipo bako sangola biloko nyonso, bako sangola mabele.
The real Christian, by faith, looks up and sees that. Call him what you want to. He lifted up his eyes. And when he did that, God said, Abraham, walk through the land. She's all yours.
Amen.
By faith, Abraham did this. The same faith that Moses had.
Mokristo ya solo na kondima, atombolaka miso pe amonaka yango. Finga ye ndenge olingi. Atombolaki miso. Sima na yango nzambe alobaki. Abraham, tambola na kati ya mabele yango, nyonso wana ezali ya yo. Na kondima Abraham asala kibongo. Bobele kondima oyo Mose azalaki na yango.
It was wrote by one commentator that said this, and I thought it was most beautiful words. That Abraham, Moses, took the best of the world and put it in one scale, and the worst of religion and put it in the other scale, and the worst of religion outweighed the best of the world.
Mokomeli moko akomaki yango, alobaki yango. Na milobela kiete ezali maloba ya malamu koleka. Ete abra Mose azwa ki biloko ya mokili, ya malamu koleka pe achaki yango na epimelo moko, pe lo sambo ya mabe koleka, pe achaki yango na epimelo mosusu, lo sambo ya mabe koleka, elonga ki biloko ya mokili. Oyo ya malamu koleka.
So is it today that if we be called anything we want to be called, fanatics or divine healers or holy roller, whatever they want to call, the worst that we are will outweigh the best the world can afford.
Ezali pe bongo lelo. Bakoki kofinga biso ndenge balingi, bilanda landa, to babiki si anzambe, to batutuki, to ndenge balingi, na mabe na biso. Toko longa biloko ya mokili koleka oyo mokili ekoki kozala na yango.
You want to be called old-fashioned, old fogey, fanatic. It'll outweigh the best thing that the devil's got to offer you. It most surely will.
Balinga kofinga biso, basilangala, banuna, bilanda landa. Ekolonga biloko ya malamu koleka oyo zabolo akoki kopesa bino. Ekolonga yango na tembete.
Moses esteemed the reproach of Christ. He foresaw Christ. Later he spoke some mighty inspiring words about him. See, the Lord your God shall rise up a prophet like unto me.
Mose, andimaki kotiola maya Kristo. Asilaki komona Kristo. Nasima alobaki maloba ya pemela makasi pona ye. Bomoni, ya wenzambe na bino akotele misa mosakoli lokola ngai.
He knew, he foresaw him, and he esteemed his reproach greater riches than all the glamour of the world.
Ayebaki, asilaki komona ye, pe andimaki, kochola mana ye lokola, bomengo ya monene koleka biloko nyonso ya motuya ya mokili.
Christian friend, today can't you do that? And all the glamour and popularity of the world, by faith we see him who promised. And the worst of the church today in all of its condition, yet it'll outweigh everything the devil can offer you.
Moninga nanga mo Kristo. Lelo okoki kosala bongo te. Bomengo pe lokumu nyonso ya mokili. Na kondima, tozali komona ye oyo apesaki elaka. Pe lingomba ya mabe koleka lelo, na lolenge na yango, ata bongo ekolonga biloko nyonso zabolo akoki kopesa bino.
If we are tore up, if we are broke to pieces, if we are confused and broke up in denominations and fanaticism, it'll outweigh anything the devil can offer you.
Amen.
Certainly.
Ata tokabwana, ata tokoma biteni biteni, ata tozwa mobulu pe tokabwana, na bibongiseli pe li bilanda landa, ekolonga biloko nyonso oyo zabolo akoki kopesa bino. Ya solo.
He esteemed the reproach of Christ. Greater riches than all the treasures of Egypt. Then he had to do something. He forsook Egypt. Oh, I love that word. He forsook Egypt.
Andimaki kochola maya Kristo lokola bomengo ya monene koleka biloko ya motuya ya Egipito. Bongo asengelaki kosala eloko moko. Asundolaki Egipito. Oh, nasepelaka na liloba yango. Asundolaki Egipito.
See, he was looking through the same window. But he was looking different from Pharaoh. What a Pharaoh could have seen his end. What a Pharaoh would have seen his nation drowned. Moses saw it.
Bomoni azalaki kotala na lininisa yango moko. Kasi kotala na ye, ekesanaki na oyo ya falo. Bongo soki falo, amonaka suka na ye. Bongo soki falo, amonaka ekolo na ye kozinda na mai. Mose amonaki yango.
How? By science? By faith, Moses saw it. Everything that he did was by faith. Because God promised Abraham, his father, that he would visit this nation after 400 years and would bring him out. And by faith, Moses believed the word that God said and knowed himself as by faith to be the chosen leader to bring him out. He knew where he was.
Ndenge nini, na zebi, na kondima. Mose amona kiyango, nyonso oyo azalaki kosala, ezalaki na kondima. Ponzambe alakaki Abraham, tata na ye ete ako... akoya kotala ekolo yango sima na mibu kama minei. Pe akobimisa bango. Pe na kondima Mose andimaki liloba oyo Nzambe alobaka. Pe ayebaki ye moko na kondima ete azalaki mokambi oyo aponamaki pona kobimisa bango. Ayebaki epai atelemaki.
He took his place in the slime pits as a mud dauber. And counted the reproach of Christ greater riches than to sit on the throne of Egypt.
Amen.
He never just said, I sympathize with him. He took their place and went with them.
Amen.
Glory to God. He took their place. We went with them.
Azwake sika na ye na kati ya mabulu ya potopoto, lokola mopakoli ya potopoto. Pe andimaki kocholama ya Kristo lokola bomengo ya monene koleka. Esika ya kofanda na ngwende ya Egipito. Atalaki alobaki te. Nasepelaka na yango. Azwaki esika na bango pe atambolaki elongo na bango. Kembona. Azwaki esika na bango. Totambolaki elongo na bango.
No one of the inspired writers said, I'll take the way with the Lord's despised view.
Praise God.
I'll start in with Jesus. Now I'm going through.
Hallelujah.
I'm on my way to Canaan's land.
Sure.
Kokamu atendenge moyembi na pemela alobaki. Na kotambola na bato pamba yankolo. Na banda mobembo sikawa nazali kotambola. Nazali kokende na mboka Kanana ya solo.
Moses, it was said by one that Moses had rather, when he could have been the son of Pharaoh and have the glamour of the world, he had rather be a son of Abraham than to be the son of Pharaoh. A son of Abraham, the despised, than to be son of Pharaoh, the king.
Mose, motomoko alobaki ete Mose asepelaki, wana kokaki kozala mwana na falo pe kozwa bomengo ya mokili. Asepelaki kozala mwana na Abraham. Esika ya kozala mwana na falo, mwana na Abraham, oyo acholama. Na esika ya kozala mwana na falo, mokonzi.
I'd rather be the son of the Lord Jesus and his fellow servant and take my place with the rejected people of this world and to be president of this great United States of America. Amen. Or to be an Elvis Presley or a Pat Boone or whoever you want to make it. I'll take my way.
Eleki malamu kozala mwana na nkolo Yesu pe moninga na ye ya mosala. Pe kokota na libota oyo eboyami na mokili. Esika ya kozala mokonzi monene ya Etats-Unis d'Amérique oyo. To kozala Elvis Presley, to Pat Boone, to nani mosusu, na kola nanzela o yango.
Young ladies ought to take their way and stand to being a Mary Pickford or some great movie star, some glamour girl, take your way with the Lord's despised few.
Bilenge basi basengela ki kola na nzela yango. Esika ya yakozala Marie Pickford to mosali monene ya cinema mwasi oyo ayebana tambola elongo na bato pamba ya nkolo.
I'd rather be a preacher in the pulpit preaching the unsearchable riches of Christ than to be a Hollywood movie star or the greatest person on the earth. If I had to eat meager beggar, whatever I had to do, I'll take my way with the Lord's people. By faith I do that.
Eleki malamu kozala motei na etelo kosakola bomengo ya Kristo oyo ekoki kopima mate. Esika ya kozala mosali ya sinema ya Hollywood, to moto monene koleka na mokili. Ata na sengeli kolia biloko ezanga vitamine, kosenga senga, toko sala nini na kotambola elongo na libota na nkolo na kondima na kosala yango.
I've been offered opportunities, but by God's grace I still see by faith. By faith I can see it afar, and our Father waits over the way to prepare us a dwelling place there.
Praise God.
Nakutana na mabaku ya malamu kasi na ngolu na Nzambe nazali kaka komona na kondima. Na kondima na koki komona yango mosika. Pe tata na biso azali kozela na suka ya nzela. Pona kubongisela biso efande lokuna.
An income tax man said today, why did you turn your home to that church? What made you give a $25,000 home to that little old rubbish looking tabernacle? I said, it wasn't the church that I did it. It's the people that's there.
Mokolo mosusu mokongoli mpako moko alobaki. Pona nini opesi ndako na yo na lingomba wana? Eloko nini esaliete, okaba ndako ya badola nkoto tukumi bale na mitano na mua losambo ya mabendenge wana. Na lobaki, na pesi yango na lingomba te. Na pesi yango na bato oyo bazali kuna.
I have not none of this world's goods. Every penny of money I ever touched turned to this church. Why? My faith is on God. And not on the things of this world.
Nazali na biloko ya mokili oyo ata mokote. Mbongo nyonso na zwaka, ata ya moke penza, na pesa kayango na losambo oyo. Pona nini? Kondima na ngai ezali epai na Nzambe. Kasi na biloko ya mokili oyo te.
My affections are above, and I believe you all are the same if you're right with God. It's true that you are.
Amen.
We by faith receive. We by faith believe God.
esengo nanga ezali na biloko ya likolo. Nandimi ete ezali pe bongo po na bino nyoso. Soki bozali na bosembo na miso ya Nzambe. Ezali ya solo. Ete bozali na bosembo. Biso na kondima toyambaka. Biso na kondima tondimaka Nzambe.
Moses, he had to make a choice. And then he had to, after making a choice, he had to fight the faith then. For he feared not the wrath of the king.
Mose, asengelaki kopona. Na sima asengelaki, sima na kopona, asengelaki kobunda po na kondima na tango wana, po abanga ki kanda ya mokonzite.
Now humanly he had a right to fear the wrath. He had a right to fear the wrath of the king, but he didn't. He did not do it because he had a job to do. And he was in the line of duty. And he didn't care what the king said about it. He took his way just the same.
Nzoka nde na bomoto, akokaki kobanga kanda yango. Akokaki kobanga kanda ya mokonzi. Kasi abangaki te. Abangaki te po azalaki na mosala ya kosala. Pe azalaki na esika na ye ya lotomo. Pe atalaki te oyo mokonzi alobaki po na yango. Alandaki kaka nzela na ye.
Now Pharaoh, of course, when he sees he's defeated, he wanted to give Moses and the children. He said, all right, I'll tell you what I'll do. You ought to stay in the land and go out and sacrifice to your God. That's the way the devil works.
Nzoka nde falo na tembete tango amona kiete balongie, alingaki kopesa Mose na bana ya Israele alobaki. Malamu, boyoka eloko na kosala. Bino nyonso botikala awa pe bokende kopesa mbeka epai na Nzambe na bino. Ndenge wana nde zabulo asalaka.
Oh, you can be religious. Why don't you go over and join some church? You don't have to do all these things. A man says to his wife, the wife says, husband, I got saved. No more manicure or lips drinking stuff. No more this. No more parties. No more of these society things. I'm out of it. I'll put my time to reading the word. Taking care of home.
Oh, okokiko zala musambeli. Pona nini okei kokota na lingomba moko boyete? Ozaina tina ya kosala makambo nyoso wanate. Mobali moko alobi na mwasi na ye. Mwasi alobi. Mobali na ngai. Na biki sami. Na tiki ina. To baruja levre. Na biloko mosusu. Na tiki yango. Na tiki biyenga. Na tiki makambo wana ya masanga. Na tiki yango. Na kopesa tango na ngai po na kotanga liloba kobate landaku.
Now look dear, you can be a religious all right. Now look, you go over here, you got the wrong church. No, you ain't sure in the right one.
Sika watala sheri. Okokina yo kosambela na boite. Sika watala ke kendaka ndekuna. Lingomba na bino ezali malamu te. Te ezali bongo te. Osambela kana lingomba ya malamu.
If you got a preacher who preach that to you, or stay with him. Search back through the scriptures and find if that's right.
Soki bozali na motei oyo ateya kabino makambo ya ndenge wana, usengeli kokangama na yango. Luka na makomi po oye basoki ezali ndenge wana.
Always said go over here, they don't have to do that over here. They don't do this over here. That's why he just goes so far. But he don't want you to get out of the land. That's why the devil does. He don't want you to get out of the things of the world. Just bring the world in with the church.
Oh, olobi, kenda kande kuna, bango basengeli kosala bongo te kuna. Omoni, kuna basala ka bongo te. Ndenge wanande, kende kuna, kasi alingite ete obima na mboka na ye. Ndenge wanande zabolo asalaka, alingakate ete botika biloko ya mokili. Boko tisande mokili na lingomba.
The other day coming down the road, I turned on my radio. And there was a song, and I kept listening. And I had to take the song through before I could tell whether it was absolutely a religious song, or the devil is trying to bring down the things of God to the level of the world. You can't do that. God be merciful.
Mokolomoko tango nazalaki koya, nafungolaki radio na ngai, babatiaki loyembo moko, nazalaki koyoka yango, nasengelaki koyoka loyembo yango pene na mobimba. Pona koyeba soki ezalaki penza loyembo ya Nzambe, toza bolonde azali koluka kokitisa makambo ya Nzambe na mosanda ya mokili. Boko kiko sala bongo te. Nzambe ayoke la bino mawa.
I don't care how many albums Elvis Presley writes of all the good religious songs, he's still possessed of the devil. He sent more children to hell and all the moves I know of in all the world in this day.
Ata Elvis Presley abimisi ba album boni nyoso ya banzembo kitoko ya nzambe etalinga ite. Akonza mi bobele na zabolo. Atindi bana mingi koleka na lifelo na misala nyoso oyo ngai na yebi. Na mukili mubimba lelo.
Pat Boone and the rest of them, he belonged to the Church of Christ and Elvis Presley, Pentecostals, or Judas Iscariot in the form of those men.
Pat Boone, naba mosusu, azalaka kosambela na lingomba ya Kristo, na Elvis Presley, ba Pentecostis, bazali ba Judasi mokeliota, na lolenge ya batuwana.
The devil's trying to bring the high things of God so that they can mix them down here. The people won't look up above this. They just look and say, well, it's all the same. It isn't the same. Get out of the land!
Zabolo azaliko luka kokitisa makambo ya likolo oyo ya nzambe po basangisa yango awanase. Bato batombo la miso na likolo te epai na oyo batala bobele awa baloba. Hey, nyonso ezali bobele ndenge moko. Ezali ndenge moko te. Bimali banda na mboka.
Said you can just go a few days and you go stay in the land. Sure, he knew they'd be back. Then he found out that wouldn't work, so he thought something different. He said, I'll tell you what you do. You go on out anywhere you want to go, but you leave all your wives and all your children and all your cattle back here. You leave them here and you go out because he knew they had possession back there that would lure them back.
Alobaki, boko kiko kende bobele po na mwa mikolo, pebo kende, botikala na mboka. Na tembete, ayebaki ete bako zonga. Kasi amona ki ete ko simbate bongo, abongo la ki makanisi alobaki. Boyo kandenge boko sala. Bobi mape bo kende epai bolingi, kasi botika basi na bino nyoso, bana na bino nyoso, na bibwele na bino nyoso. Awa. Botika bango awa. Bino nde bobima. Pamba te ayebaki ete bazalaki na biloko mingi kuna. Oyo lingaki kozongi sabango na sima.
And that's what the devil says to you. Just long as you leave some of the things of the world hanging on, you still want to smoke, you want to drink, you want to dress like the world. That's as good as the devil wants.
Pe yangonde oyo zabolo alobaka na bino. Otika bobele biloko mosusu ya mokili. Oyo ekanga mina yo. Ozali kaka na mposa ya mukomela masanga, ya komela masanga, ya kolata lokola mokili. Zabolo alingi ete osuka bobele wana.
I hear so much about backsliding. I don't believe there's as much backsliding as people think they are. They just leave too many possessions in Egypt to lure them back.
Amen.
That's all. Backslidings are not what they say it is. You do not too much of the world back there that lures you.
Na yoka kabato mingi kolobela kozonga sima. Na ndimite ete bazongi sima bazali mingi ndenge bato balobaka. Batika kandebi loko mingi ya ezipito oyo ezongi sakabango na sima. Esili. Kozonga sima ezali ndenge bato balimbola kayangote. Otika ki biloko mingi ya mokili na sima. Yangonde ezongi sakayo na sima.
Brother, I'll tell you, when Israel got ready at midnight, they had everything they had in this world packed up and ready to go. God sent us revival like that.
Ndeko yoka, tango Yisalaele, bamilenge laki na minui, bakanga ki biloko na bango nyonso ya mokilipe, bamilenge laki pona kokende. Tika nzambe atinde la biso kula mukayandenge wana.
We pack up everything and get ready to go. The midnight cry is coming. Go ye out to meet him. You better have everything packed up.
Tokanga biloko nyonso, peto milenge la pona kokende. Kobele la ya minui ezali koya. Bokende kokutana na ye. Ekozala malamu soki osila kokanga biloko nyoso.
You better not have nothing in this world luring you back, any strings to hold you down. Pack up, let's get ready, we're going.
Ekozala malamu soki otikala na eloko moko te ya mokili. Oyo ekozongisa yo na sima. Singa ata moko te oyo ekopekisa yo komata. Kanga bisaka. Tomilengela, tolingo kende.
And you know what? I tell you, they were so true to God, So Pharaoh got so excited at midnight, he said, get out! Get out and get going, take everything you got and go!
Pe boyebi, boyoka, bazalaki penza sembo na miso na nzambe, na lolenge ete na minui, falo akoma ki motema likolo alobaki. Bobima, bobima, pe bobanda ko kende, bozo biloko na bino nyonso pe bo kende.
I'm so glad that a man can live so close to God till the devil don't know what to do with him. That's right. Get out, get going. Obey God by faith, he saw the promise.
Na sepeli mingi po ete moto akokiko bika penza pene na nzambe na lolenge ete zabolo ayebi lisusu te eloko asala na ye. Ya solo, bima, banda kokende, tosa nzambe, na kondima amona kielaka.
Madaver and old Madaver, he taken his way with the Lord's despised you. Pharaoh said, take all you got and get out of here. I don't know what to do with you. You're so true to God. By faith, faith the word miracles, if you'll stay true to God.
Amen.
By faith we see him.
Azala mopakoli apotopoto tote. Atambola ki elongona bato pamba yankolo. Fala lobaki. Bozwa biloko na bino nyonso pebo bima. Na yebi eloko nini na sala na bino te. Azalaki penza sembo na miso ya nzambe na kondima. Kondima eko sala bikamwa. Soki boko zala sembo na miso ya nzambe na kondima. Tombona kaye.
Our time is up. Past time. But by faith this morning, lift up your eyes. Don't see what's around you, this modern world, but look and see him who give the promise.
Tango na biso esili, tango eleki, kasi na kondima, na tongo ya lelo, tombo la miso, komona makambo oyo ezali zonga zonga na yote, ya mokili ya lelo oyo, kasi tala pe monande ye oyo apesa ki elaka.
The Bible said we don't see all things perfectly now, but we do see Jesus. You look at him this morning. And your ways will be changed. While we bow our heads just a moment for a word of prayer. May the Lord add his blessings to the message.
Biblia elobi. Tozali komona ete nyonso ebongi be telelo. Kasi tozali komona nde Yesu. Botala ye. Na tongo ya lelo. Pe banzela na bino ekobongwana. Togumba mito mwa moke. Pona kobondela. Kolo aba kisama pamboli na ye.
Think in your heart now. Have you been looking on the things of the world? By faith, do you see Jesus? Are you looking at your popularity, your church? What your social standing is with the world?
Kanisa na motema na yo sikawa. Otale la kabiloko ya mokili. Na kondima omona ka Yesu. Otale la kakoyeba na yo. Lingomba na bino. Lokumu na yo. Kokokana na mokili.
Or do you see Jesus who in pity placed himself at the right hand of the majesty on high, who suffered as a martyr, the just for the unjust? Can't you raise up your eyes and see that tree of life, Elder? Then leave this tree of science and knowledge and serve him.
To omona ka Yesu oyo na mawa amitiaki na loboko ya mobali ya nguya na likolo oyo anyokwa makilo kola martyr. Moto malamu pona bato mabe. Okokite kotombo la miso, pona komona na mosika nzete wana ya bomoi. Boyetika nzete wana ya zebi pe, ya boyebi pe salelaye.
Would you like to be remembered in prayer before I pray? Raise your hands for any request that you might have in. God bless you. He sees all your hands.
Olingie te toka nisayo na libonde li liboso na ngai kobondela. Tombola loboko pona busenga nyonso oyo kokikoza na yango. Nzambe apambola yo. Amoni maboko na bino nyonso.
If you're a sinner, raise up your eyes and look now. If you've been indifferent, if you've had little squabbles and little things, what difference does it make? You're going to die one of these days.
Soki ozali mosumuki, tombola miso petala sikawa. Soki ozalaki kochola, soki oswana kape ozaina makambo ya mike mike, ekosala nini? Okokufa moko na mikolo ezali koya.
What day? Maybe today. You don't know, an hour from now you may be in hell. Or you may be in heaven. But you've got to choose now. If there's anything in your life that isn't right, you choose now. By faith.
Mokolo nini oyo boye. Tango mosusu lelo, oyebite. Sima na ngonga moko okoki kozala na lifelo. To okoki kozala na lola. Kasi osengeli kopona sikawa. Soki eloko moko ezali na bomoi na yo, oyo ezali malamu te. Pona sikawa na kondima.
You say, well, if I can just get even with her, if I can get even with him, no matter what they've done, choose life. Choose life.
Okoloba, soki na koki kozongisela ye wana. Soki na koki kozongisela oyo wana. Ata basala kinini. Yo ponabo moi. Ponabo moi.
For Jesus said, if from your heart you don't forgive every person their transgression, neither does your heavenly Father forgive you. So just get that close. If there's one ought in your heart against any person, sinner or saint, you're in danger of hellfire.
Pambate Yesu alobaki. Soki na motema na yo olimbisi moto nyonso mabe na yete, tata na yo ya likolo pe akolimbisa yote. Boye belema penza na yango. Soki likambo moko ezali na motema na yo oyo ezali kotelemela moto, mosumu kito mosantu, likama ezali ete okota na moto ya lifelo.
Now lift up your eyes. What do you see, your enemy, or do you see your Savior? What are you looking at this morning?
Sikawa tombola miso. Omoni nini monguna na yo, to omoni mobikisi na yo. Ozali kotala nini na tongo ya lelo.
If you're sick and your doctor says that you can't get well, lift up your eyes to the cross where he was wounded for our transgressions. Amen. With his stripes we were healed.
Soki ozali na bokono pe monganga na yo alobi ete okoki kobika te, tombola miso. Na ekulusu epai azokisa maki po na masumu na biso. Na mapipi na ye, biso tobikisami.
Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now. While you've raised your hands, God's seen them. Let us pray.
Kotala oyo monganga alobite. Ye asalaka na zebi. Kondima esalaka na mosanda ya molimo pe ya Nzambe. Tokanisa makambo oyo sikawa wana otomboli loboko. Nzambe amoni yango. Tobondela.
O eternal God, in the quietness of this worship now, after the message has gone forth, do not let those seeds of thy word, Lord, fall upon stony ground. Do not let the message, Lord, fall in briars, thorns, that the cares of this life, like Lot, might choke it out in the end, become a castaway.
Nzambe na seko, na kimia ya kosambela oyo sikawa, wana sango esili kote yama, kotika te ete mimboto ya liloba na yo, kolo, ekweya na mabele ya mabanga. Kotika te ete sango oyo ekweya na esika ya basende. Banzube, likama ezali ete mitungisi ya bomoi oyo, lokola lota, eboma yango. Bongo na suka, ebwakama, kasi.
But oh, blessed God, let it fall on good fertile grounds, on penitent hearts, and on mine also, Lord, that we all might look through God's glass of looking and see the rejected church of the Lord Jesus, the rejected people, the rejected way, and may we walk in this glorious way.
Nzambe na bule, tika ete ekweya na mabele malamu penza, na mitema oyo etutami, na oyo yanga ipe. Kolo, po biso nyonso totala na talatala oyo Nzambe atalaka na yango, po tomona lingomba na Nkolo Yesu. oyo eboyami. Bato oyo baboyami. Nzela oyo eboyami. Petika ete totambola na nzela oyo ya kembo.
As Moses, he didn't know where he was going. The people didn't know where they were going. They didn't know which way to go. They just started.
Lokola Mose, ayebaki esika azalaki kokende te. Libota bayebaki esika bazalaki kokende te. Bayebaki te nzela nini balanda. Babandaki bobele kotambola.
And oh Lord God, as this beautiful hymn is being played, by faith we can see that land afar. Let it be just now that men and women in here won't think of what the world's going to say or how they're going. May they just rise in their spirit and go.
Pe enkolo nzambe. Wana loyembo kitoko oyo ezali kobeta na kondima tokoki komona mboka yango na musika. Tika ete esalema sikasikawa ete mibali pe basi oyo bazali awa bakanisa te makambo mokili ekoloba na bango. Tondenge bakosala. Tika ete batelema bobele na molimo na bango. Pe bakende.
Moses followed the light. And it led him to the land of promise. Not knowing where he was going, but he just walked in the light to that land that was fairer than day.
Mose alandaki pole. Pe ekambaki ye kino na mboka ya ilaka. Ayebaki esika azalaki kokendete. Kasi atambolaki bobele kati na pole. Kino na mboka oyo ezalaki na pole koleka moyi.
Grant, Lord, today that many here will walk in the light of the Scripture and in the fellowship of the Holy Ghost and with the church the firstborn, the newborn babes that's received Christ and been filled with the Holy Ghost, led by the Spirit.
Kolo, lelo sala ete bato mingi oyo bazali awa, batambola kati na pole ya makomi pe kati na lisanga ya Molimo Mosantu. Elongo na lingomba. Lingomba, mwana ya liboso, babebe ya sika, oyo bayambi Kristo, pe batondisami na Molimo Mosantu, bakambami na Molimo.
May we walk in this fellowship together around the articles of God, serving Him in baptism, in obedience to His death, burial, and resurrection. May we serve Him in His command. Tarry ye at Jerusalem until you're endued with power from on high.
Tika ete totambola kati na lisanga oyo elongo zonga zonga na makambo ya Nzambe kosalela ye na libatisi na botosi ya liwa bokundami pe lisekwa na ye. Tika ete tosalela ye soki apesi mutindo. Bozela na Yerusalemu kino bokozwa nguya kouta na likolo.
May we serve Him in divine healing, praying for the sick. May we serve Him in communion, breaking of bread with singleness of heart, fellowship around the Word of God.
Tika ete tosalela ye na lobiko kouta na Nzambe, kobondela po na babeli. Tika ete tosalela ye na elambo, na kobuka lipa, na bosembo na mitema, na bondeko zonga zonga na liloba na Nzambe.
Amen. May we serve Him in all of His divine articles until the land comes in sight. Grant it, Lord.
Amen.
Hear our prayer as we commit it all to Thee now. In the name of the Lord Jesus.
Tika ete tosalela ye na makambo na ye nyonso ya bonzambe. Kino tango mboka yango ekomonana. Kokisa yango nkolo. Yoka libondeli na biso. Wana totiki nyonso na maboko na yo sikawa na nkombo na nkolo Yesu.
Now with our heads bowed, quietly, slowly, let's just sing this song. Now this is worship. The message is over. No one leave, just be quiet. Let's worship.
Sikawa wana togumbi mito na kimya malembe toyemba loyembo oyo. Sikawa tozalinde kosambela liteya esili moto moko te abima. Bofanda penza kimia. Tosambela.
The message is the correcting. Think over now what you've done. What you should have done. What made you what you are today.
Liteya ezali kosembola. Kanisa sikawa makambo oyo osala. Oyo sengela kiko sala. Oyo esala ete ozala ndenge ozali lelo.
What makes you condemned today is because you did something yesterday. What will it be tomorrow? Make it right today and you'll be free tomorrow.
Eloko esali ete okweisa malelo ezali po osalaki eloko moko lobi. Ekozala ndenge nini lobi? Sembola yango lelo. Nde okozala na bonsomi lobi. Omoni?
You must make a choice. How can you do it? By faith. I now let loose of everything. I now let loose. And someday I'm going over there.
Osengeli kopona. Okosala yango ndenge nini? Na kondima. Natiki makambo nyonso sikawa. Natiki sikawa. Pe mokolo moko na kokende kuna.
In the sweet
na boboto
vine,
moko na mikolo oyo
we shall meet
tokokuta na,
on that day,
na libongo kitoko.
Just worship the Lord in your spirit now.
Sambela nkolo na molimo na yo sikawa.
In the sweet
na boboto
vine,
moko na mikolo oyo
we shall
be
despised. Hard going, but we'll meet someday.
Pasi na kotambola kasi mokolo moko tukukutana.
To our bound
epai na tata na biso na likolo.
We will offer tukupesa
libonza na biso ya masanzuli.
For the glory
ona likabo munene ya bolingo na ye e mapamboli oyo ebulisaka ya biso elongo na bato pamba ya nkolo na kondima na poni na boboto na boboto moko moko na mikolo yo tokokutana na libongo kitoko wana moko na mikolo yo na boboto na boboto moko na mikolo oyo tokokutana na libongo kitoko wana.
There's the land
moka moko ezali oyo ezali
this is the worship
sambela ye kaka oyo nde ko sambela kondima ezali komona
by faith I make my choice
na kondima na poni
there wait I see
o tata ezali kozela
brother George brother Seward all the saints
nazali komona bato nyonso ya nkolo oyo bazali kuna ndeko George ndeko Seward basantu nyonso
biso
efandelo kuna
yes Lord
iyo nkolo
sweet
boboto
our dad Howard Edward all your sainted friends who tucked away back under a long time ago.
Papa na ye, Howard, Edward, baninga nyonso, basantu, oyo batambola ki na nzela yango, kala ele kitango mulai.
Yes, yes, Lord.
Na boboto, yonkolo, moko na mikolo oyo, moko na mikolo oyo. Tokokutana na libongo kitoko wana.
We shall sing
tokoyemba na libongo kitoko nzambe.
The melodious song
ya baoyo apambolami.
Glory to God.
nkembo na nzambe pasi ekozala lisusu te kokimela esili mpona baoyo bapambolami na esika wana ya kopema na boboto moko na mokolo na mikolo oyo tokokutana na libongo ki
in the sweet